wathatha uthando lwamadlalanga lo ndikwe sentoni inzwakazi ayibuthanda lo thanda lona ayiuthanda bani yethu liyo